madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ku eedeeyey ciidamada maraykanka ee ku sugan suuriya inay halis amni ku kicinayaan turkiga. ciidamada maraykanka ee taageera dagaalka kooxda mucaaridka ah ee syrian democratic forces ay kula jiraan kooxda dowladda islaamka, balse turkiga ayaa aaminsan in kooxdaasi SDF ay ku xidhan yihiin kooxda mucaaridka kurtida ee ku sugan turkiga. isdhexgalka u dhexeeya xulafada gaashaanbuurta NATO ayaa sare u kacay markii ciidamada maraykanku ay bishan soo rideen diyaarada daroon ah oo turkigu u leeyahay, iyagoo sheegay inay halis ku keenaysay. tallaabadaasina waxay cadho ku abuurtay turkiga. mas-uud kasin waa la tiriyaha madaxtooyada, waxaana uu ka tirsan yahay jaamacadda Yeltebe ee magaalada Istanbul.
It is an unacceptable mistake. One NATO member cannot fire, even though it's unmanned aircraft. If we'll continue this situation.
waa qalad aan la aqbali karin. Mid ka mid ah NATO ma rasaasayn karo, xataa haddii ay tahay diyaarad aan magac lahayn. Haddii aynu xaaladani ku sii wadno Suuriya, waxaa laga yaabaa in aynu la dagaalanno Maraykanka. Waana odhanayaa xaqiiqatan, tani aad ayay halis u tahay. ma aha Maraykanka uun, balse dhammaan nabadda iyo xasilloonida gobolka.
Militariga Turkiga ayaa kordhiyey duqeymaha dhinaca cirka ee ka dhanka kooxda SDF kadib weerarkii ismidaaminta ahaa ee bishan Ankara ka dhacay ee ay fuliyeen mitiliinta PKK, balse Maraykanka ayaa war ay soo saareen ku diiday baaqyada Turkiga ah inay joojiyaan taageerada ay siiyaan kooxda Syrian Democratic Forces, iyagoo sidoo kalena Turkiga ku eedeeyey inay yareynayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda la baxday dowladda Islaamka ee loo yaqaano ISIS. Aaron Stein waxa uu ka tirsanyahay machadka daraasaadka siyaasadda dibadda oo fadhigiisu yahay magaalada Philadelphia.
The tensions have ratcheted up such that the U.S. isn't prepared to allow an allied drone to overfly its own bases in the region. And that's new.
xiisaduhu way kordheen iyadoon Mareykanka aanu diyaar u ahayn inuu ogolaado in dayuuradaha droneska xulufadu ay dul maraan saldhigadiisa gobolka, taasina way cusub tahay.
dadka arrimaha la socda ayaa ka digay kororka xiisadaha labada dhinac ah inay saameyn karaan dadaalada lagu xakameynayo dhibaatada ka dhalatay weerarkii Xamaas ee ka dhanka ahaa Israa'iil. Asli Aydan Tambacas waxay ka tirsan tahay maxadka Brookings ee magaalada Washington.
We've noticed that Secretary Tony Blinken is not passing by Turkey, going to Turkey or...
waxaanu aragnay xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken inaanu maraynin Turkiga, tegitaanka Turkiga ama xaqiiqadan ama inuu wada xaajood adag la yeeshay dhigiisa Turkiga, xitaa iyadoo Turkigu uu yahay waddan si cad xiriir aad u dhow ula leh hoggaanka Xamaas, iyo in ay door ka ciyaari karaan hannaanka sii deynta la haystayaasha, waxay muujinaysaa kala dhantaalnaan. madaxweyne Erdogan ma jecla in isha laga laliyo, sidoo kalena ma jirto is-aaminaad u dhaxaysa labada dhinac. waxa aad xaqiiqdii u baahan tahay tallaabooyin kalsooni dhisaya.
hadalkii aadka u kululaa Erdogan uu Israa'iil ka yidhi dagaalka ka dhanka Xamaas aawadii ayaa sidoo oo kale beegsaday in Maraykanku uu kaalmo militari siinayo Israa'iil. dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Maraykanka ay suurtagal tahay inaanu diiradda saaraynin dhacdooyinka gobolka si uga jawaabo xiisadda ka dhacaysa Turkiga. Aaron Stein waxa uu ka tirsan yahay machadka daraasaadka siyaasadda arrimaha dibadda oo fadhigiisu u yahay magaalada Philadelphia.
With the region, with Israel, Hamas and all these things, it does seem like...
ta gobolka, ta Israa'iil, Xamaas iyo dhammaan arrimahani waxay u eg tahay waad garan kartaa. xiisadahani ugu yaraan waxa ay diiradda saarayso siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee gobolka hadda waxay ku jihaysan tahay Israa'iil iyo Xamaas. muhiimna maaha maaraynta xiriirka Maraykanka iyo Turkiga.
dadka arrimahan la socda ayaa ka digay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo sii adkaada, go'aan kastoo Maraykanku uu isha uga lalay iyo Turkiga si bareer amaba si ilduuf ah inuu sababi karo in xiisaduhu ay kordhaan gobolka.